Yeah. So look at the sun and the beauty. Leo. Umbo chano vushe mipaka. Nezo pumba sani moja lazima tule huu mwaka. Naruka tiki taka. Kipa wezi nyaka labda ujoin tuwe chama kama mwamba wa Rusaka. Visit your memory weka sensory we high ngomba maskini atazaa kama mbwai iwe mbwai mwana jeshi nsona gwanda lopishwa maja karai na unimfano tusuezi kubunja kwa shoka mayai na ujinga ni wakati wa kwenda so kurudi tuana kesha kama bundi familia sinapata fudi kila tuwa dua kuna lekaa tuikawa gudi zote mafanikio wenda na juhudi kanyage bati mbaya tulipua makusudi usipoleta ufara sino ubaya welcome to mahudi na ukidia kwenye sabati yeah. Michano ndo mebuki mistari ni mingi anatazaidi ndevu za Yahudi it's my time listen to me ni kutichi zaidi ya veta it's my clown give it to me ya mpaka ni kuite hater over and over again mambo badirika na mbacho wa kipo ndicho ambacho kinahitaji oh yeah go ahead. Go ahead and haja kusimama we go ahead. Go ahead, watu wanakutazama we go ahead. Go ahead. Wengi wanataka dawa na sio tiba. Wazungu na power iliyo shiba. Vivu aishi kulia shida jua umekula hasara kama umeshiba faida. Undo jana na ujuzi msodokia na kinukisha kama chocha wanafunzi Kubari kataa, ini voice ya mtaa Wazo bora liaribiki kama nguo iso na utunzi Kilewa sifo taisha kabla ujaanzo Neza chonga kinyago neka kutisha amini kwamba Wajuzo fit na shine bila ya pamba Na ukigusa tunanasa kama wayo so na gamba It's my time listen to me ni kutichi zaidi ya veta It's my clown give it to me ya mpaka ni kuite hater Over and over again Mambo badirika unezengia tachooni ukatoka unawazo jipi
Akili kwenye kichwa usije ukatufelisha Ujajwa nyumba yenye mlango wa fama
haina dirisha Yani uneza ukafika mwisho afujui wanzie wapi Kama unataka mshiko muulize Adija anakopa wapi Hewa
Go ahead, go ahead, aina haja kusimama we go ahead, go ahead, watu wanakutazama we go ahead, go ahead, aina haja kusimama we go ahead.